Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumuroodhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeechaa aanaalee naannoo Amaaraa, godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa bulchiinsa saba Oromiyaa waldaangessan keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii turan. Paartiileen sadii waluudhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbii himaan idilee addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa darbee waraanni isaanii naannoo kana keessa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo haleellaadhaa fi ajjeechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi faannoo itti gaafatamtoota taasiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidimi ganda Jawwii keessatti haleellaan humnoottan farra nageenyaa jedheen raawwatamuu isaa ibsee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartiilee mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeechaa buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana Adda Bilisummaa Oromoo wal-dhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeessaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis Adda Bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kana akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammii dugugaa sanyii irratti gaggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama 60 lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaa fi manni Oromoo hadda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa waldootti argaman dugugaa sanyii irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aa ta'een nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin Innaas, paartiin Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartiin Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru.
አሁን ያማራ ልጅ ወይ ላነደደው ነው ይያሉ ያሉት ወይስ ያማራ ገበሬ ወይስ ነዋሪው ነው የራሱን ገ የራሱን ንብረት የሚያነጥ የሚያቃጥል
magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna adda Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota of irratti gube jechuufi isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti. Humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidha. Akkamiin ta'a kun? Kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaarraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofiisaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartiileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo bahuudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun dheeranii. Itti aanaan paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetuu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin Adda Bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef humna adda Amaaraa fi faannoo raawwate jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa maleeyyiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaa irratti kan dhumataa jiru uummanni kan dhumataa jiru qeessaa keessatti hagan qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanneerra caasaa keenyarra garuu ofii isaanii ittiin goolii huumuudhaafi daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii huumanii ummata keenya duguga akka jirani quba qabna miti
sababa alella kanan yo tikkat lamilen naga jata mi sadi kan du ayyotaw lamilen kuma ta mallakka man qesani rabuqani ru jechun ibsa kan basi ollan eredram partile siyasa sadan jechunis parti innat parti tokuma gotu etiopia fi parti warraks ummato ta etiopia bakabudan kan ibsan obabram getu halella kana karawat gare warana bilisuma oromo jechun ofwamu kamotu manshane jeb jechun ibsanim
ክልክትና ግጭት ላይ ሁለት ማህበረሰቦች ነው ሊጎዱ የሚችሉ አሁን ኦሮሞ የተነካከለው ንብረት ወደመው ብላለም ይለው ምናልባትም እንግዲህ በተኩስ ልውውጥ ካለ ሊጎዳ ይችላል
አከከኛቲ ወልትቡ ኢንሳፊ ወልብዴ አከሲረቲ ሐዋስ ትገርለቹቲ ሚደሙ ደንዳ አጅኒያማን ኦሮሞቱ ሚደሜ ቀበኛ ሳጉበቴ ከንጀሩ ተኡማል ዱካስ ዲዋንጅሮፍ ኦሮሞን ስለሚከኝ አማርስ ለሚከኝ አከኑት አማኑቲ ወልብዴ ከነካን ኤገሌ ሸኔላ ሸኔን ኩንሞ ደገሰ ከለቲ ገራገራቲን ካንቀቡ አከቴ ሸኪን ቀም ዳበን አሶሺየትድ ፕሬስ ካንዱብስ ጅራቶኒ አከብሰኒቲ ሐሌላ ከነከራውት ገሬ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ፊንጀሩ ከሞቱማ ሸኔ እትንጅሩ አከቴ ኢፕሱሳኒ ገባሴ ጅራም ገምራቲ ሞቱማ ናኑ አማራ ዲኛ ከነ ኢፕሰባሴን አመጂ ኩደሰዲ በረኩመ ለማፍኩደሸን ናኑ ሳሰገሊቲ ፖሊሲ ሁምና አዳ አማራፊ ፖሊሲ ፌደራል አራት አና ኢፍራታ ግደም ከሰቲ ሐሌላን ኖ ተፈረነ ገኛ ራወተሙ ኢንስታግራም ገምራቲን ዱብሂማን እድላ አዱኛ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኦቦዳ ተርቢ ወራኒ እሳኒ ናኑ ሰነከይስፈጆ አከሂንጅሬ ፊህ መና ቃሞሊ አዳዳ ትንረትቂያቻ ጅሩ ከን ፍረነ ተውሰ ገሊ አሜሪካፍ ኢብሰኒ ጅሩም
ጀልቀባ ኡሚ ኬኛ አሊላም ዴማ ጅሩ ከነከይስ አርከቱ ኮዩን ቀቡ ኡሚ ኬኛ ሌላ ከና ከን ናኑ ሰነቲየጌስን ቀቡማ አሞ ዴፈኑኑ ጅራቶ ተራ አርጋቻ ጅሮከ ጀዱት ከኒ ዱብቢ ከነደን ተባታሴ ኡሚናኖ ማራ ኡመቶ ሩሞ ረቲኩ ካሰበኑታ ሰነቦንዶ ኡመንሞ ፍራትስ ዋንተ ከሲ የሮባ ኦርጋናይዘር ወጎተ ደርማን ኬሰ ኡሚናኖ ሰና ኡመቶ ሩሙናኖ ሰነ ጅሩአቺ ኬሰ ቡቃሱ ጀዴ የሮአዱ ሄሌላ ደደ ረቲገ ሰምበት ሰማቲቴ ኡሚናኖ ኡመተ ነጋጄ ሳጅሩ ንጆ አይዱት ይጅራከኒ ማንነማ ሰንኩ በታጅሩ ሱኪነ ዋጉ በታጅሩ ገባነ ዋጉ በታጅሩ ኡመተ ነጋት እጄ ፈማጅራ ኩኒሎነ ይንጀረም ሸኒ ቶቺ ጅራ ጀቹ ሳኒሞ ኡመተ ነጋ ኡመተ ሮማቺ ጅሩ ሰጀሱ ሰባ ባሩቹ ማኔ ዱጋል ተኮዮ ከሳንቀብ
ናኖ አማራ ጎዲነ ሰባ ኦሮሞፊ ጎዲነ ሸዋ ካባ ከሰት ወልብዴ ኡመመን ልቡን ለሚሌ ሄዱ ከንደርብተው አከስማስ ቀፍ ቀበኝ ሳኒራ ለሚሌን ኩማተም አላካ ቡቀው ሳኒ ኤራሜጅራም ገባሰገለ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከነጄ ፈቻ ጀተኒ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከንተምሰው ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ
ሞቱማን ኬንያ ሞራባ ቀጥቶታ ጉድዲቻ ቢያሰነ ከይሰጅሩ ካንዱራኒ ጭፉዳፊ ያዴ ቱሬ ዴቢሴ በኑዳፊ ሙርቴሰጅራ ዲማከነረቲ ገባሳን ቪኦኤ ጁማ ማጃንጋ ገባሳ ኤርገ ቀባ ወሊና ጫቀሱ
ጀምዘም ዑመር ሞራን በቀጥቶታ ኬንያ ከይሰጅሩ ጋሪታው ይሳ አከዳጋ ቱርተዱበቲ ሞራባ ቀጥቶታ ደዳቢ ኢጆሌ ኢሼሻኒ ወጂኒኒ ካንጌሴ ጂያጃ አንዱራ ኤርጋ መናይሼ ኢሰሞቃዲሾ ከይሰጅሩ ቺናቲ ቦምቢን ኦዬ ሙጫኒሼ ወጋ ኩዳኒ ማዳዬ ሚዳሜ ቦዳ ገሩ የሙጌሴ አርጊቱ ጅሬኝ ሞራ ከሳ አከከና አንዱራ ዳጌሴ ቲሚቲ
ሃይሬ ሀብራ አቆንሲየን ምንሂ ወደት ከደምርቶ ኤለሚድ ዋይ ኢንክሊጌ ማሃን ኢንፎርሜሽን ጆ ነን ወሃንቲ ወሰ ኦነን
ካንኑፍ ከነሜ ፈኪ ሚአኛ ታቲ አከበቀታት በኩምሲኑፍ ከነም ወራቃራጋ ሄነርገኒ
ዘምዘም ዑመሪ ለሚወን ሶማሊያ ሆንጌ ዳፊ ወልወራን ሰበቀተኒ ኬንያ ሲነኒ ኩማ ዲበቶ ኮከሳ እሸቶ አታው ማሌዋን ኬንያን በቀጥቶ ተሃራ ጋልሜሱዳ አብዴፊ በቀጥቶኒ ሃራን ሞራ ኢሰዱራን ቱሬ አላ አከቁበተኑዳ ካንታሲፈሜ ጋርጋር ሰሙራሰተ ኤወጅን ጆሚ ዋንግ ዳበተ ኬር ኢንተርናሽናል ጀዳሙቲ ሆገና ሰገንታ በቀጥቶታት
Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services.
በኪሳን ቁበተኒ ጅረን ጫላንሳ አንቂነተ ጅለወን ቡራ እንቀቡ ፈከኛ ፊ ተጃጅሊ ዲቀና ሂንጅሩ ቢጃኒ ሂንጅሩ መኒ ፍንጫኒ ሂንጅሩ ዋይን ቁልቁሊና በከሰና ዋን ኢትያደሙ ቀቡዳ ዱጋዳ መኔምበር ኖታ ሂንጅረኑ ሆስፒታል ሂንጅሩ ሃልጅሩ ጋሪሚቲ
Motuman Kenya morada da bichufudafi yero yero dani yale ture. Amagaru mora wanti kikolama kambara kumalama kuraja chufe ture debise banudafi murte sejira. Dabilengar garsa kajira niti tarkamfichi wan yero era dafi yegama tureda. Gai aboginanon abata imma bakatota yokan UNHCR riti ogana morada dadi.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dabanni saganta midanyata dunya WFP namoni heddun akagara mora bakatota jiran wachi seture moralen harki calan yeroma kuma dibaga jiru kan qabu danda nigaru isan gaditure aka WFP injeruti ja guran lakesa namoni dabalata senu dandau kunisi garamura wan hara banuti nugesa
zamzamu mari abdi kabdi
harta mashu nelgey harta warna o mashan mal dak daanta din lgey guri lanu inta guri ma ha ashada iyo waxa qori iyo wax iyo wax la saarsaara waay
muraha rasana keesatti bakka nageenya aftajaajila buura ittargadun barbaada kanakka bishani dawo ijolle kootifmo barunsa
yero hamma kan muraha rasana keesa kubachu dandani bakattota warrengal maankofa bakattoni kanakka zamzam warrengal momne fulduratti akka bakattummaatti galmawane abdacha egutu isani rajira kenyan ardi afrika keesa bakattota keesumme sudani iseto koyemutat chalani sani warren somalia dafi sudan kibair ragaras takanta usani ibsa gabasni juma majinga mora bakattota dadabirra tioe dafi erg
kan ordofa giftani sagale america saganta fan romoti
artist gutu abarra yenya kana muzika sa maka demi jedun be kamuni badasa africa be kama all african awards jedamu badafa mejira gabasan kenya e bisana gasa stockholm ra wa e badasa kanati fi muzika isa artist gutu abarra wajinini haza ejira
Ashama arkafune dawatota dagifatota sagale america arra kesumma kamna kesumma kenya artist gutu abarra jedama biye norway jirata kumbe kamuji tibana awardi afirma mwachudan aka afrikati artisti badasa gudda argateda kesumma kenya tate wan sagale america uftef baye sagale tefana gutu
galatoma alfada sinisi urri biwe na aferu kesani pe asitina wa mukisani mdumachu gudda natira gama galatoma sinja chubarbata
me sirba fano romotin akati badasa argachuke master agame hika malika basif
barota dera da fakum wetu sirboni kenya sararka kana gauda fi chalain arga tin turani kuni gal ibada dati ni hanne ta turre ibban siyasa jira ibani economic financial ibani financial le injira turre so hala kana halu madadda tin jetu arman sararka kana gauda da tin turre ammo sirba fanar mo ka banne sararka afrika te special immo in jazz category dikhe sate chale jazz jalati dorgoma thane mochunge ne wangu da jazz sirba dame sirba bae complexity wambe kamu chasa wono dame sana jalati mochunge le wan sal point ko le support so kun moga macho gudara na afi summa toro mo fisele na man
aye ga kumbe kamu sirbi ke tin moate sun demi kanjeru da e ga kumbe kamu ne alitin sin karoba fatin kesuma daritoroni editoroni kana gumachan shoro la rata bataniru akabitralte katan clipping sinojetan sun
ya jalkaba ga ya muzika sana yo jenne boda lencho fitru woli intro kanuti video sana jechu murte sine lencho woli mariatne barre sine kende sine tu gara kala yutimalu murte sine akkuma beetu karayu ni ummata aada saati jechee qabee jiruudha oo aadaan saammayyuu hintu qabne aadaa bareedaa qaba ummata bareedaadha so bakka sana deemne leenco waliin immoo viidiyoo sana waraabuun keenya immoo dhaamsa sirba sanaa caalaattuu cimse isa malee immoo jaazii namni yeroo baay'ee yeroo hojjetu immoo akka waantanni kan warra westernii kanaattitu hojjetaan nuti immoo kan aadaa gochuun keenya tarii caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaa nuti qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa mo'achuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee nama na yaada.
Duuba keerraa nama tokko akka jiru hojii kana akka sappoort si gochaa jirtu waan hundumaan gargaarsa guddaa akka si gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti miiraa jiru ol barree muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan qabuuf yeroo sana pirojektii tokko tokkotti waliin hojjennuuti kan nuti ol barree. Erga ol barree kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na agooti. Deeggarsa guddaarra iyyuu immoo isheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha muuziqaa arreenjeriidha. Kanammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareera. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. Tarii'eetu inni ishee biraa qabaachuudhaaf adda amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beekaa garuu dandeettii ishee ogummaa ishee muuziqaaf qabdu. Namatti siqeema beekutu argaa. Isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabneettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an hirmaannaa gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa kuni. Anaafis immoo carraa gaariidha. Galanni koo guddaadha miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol sime muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti hojii ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajan?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haamaadhu bakka jiranitti Dr. Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaaluu Hundeessaati. Isaan kun tariiti most probably badhaasa kana kan mo'uu qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture garuu akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'eef isa jabaa ta'ee miti kan na dura carraan kun maluuf kan darban danuutu jira eebbisaa addunyaa Usmaa yommuu saafaanis ni jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee barattuu qormaata kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessite kan ilaallateedha. Qormaata biyyaalessaa kan barattoota kutaa 12 bara darbee 2014 kennameeniin barattuu Nuwaamiin Dambalii gama shamarraniitiin qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Nuwaamiin sadarkaa biyyaattis ta'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaatti shamarran keessaa qabxii olaanaa 650 galmeessitee jirti. Jaalalleen Nuwaamiidhaa fi abbaa ishee dubbisteetti.
Jalqaba milkaa'ina argattee baga gammadde.
Naamiin nagoolummaa gammanni galatamu.
Mana barumsaa eessaa akka barataa turte natti?
Sadarkaa tokkoffaa manni barumsaa ittiin baradhee sadarkaa Kaatoolik Qidus Gabriel jedhama. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa EDL Abbayyoo Daggafu Mattaasabaa jedhamu keessa.
Qabxii meeqa fidde Nuwaamiin?
700 keessaa qabxii 650 fide.
Milkaa'ina kana akkan argadhuuf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Inni jalqaba gargaarsa Waaqayyooti. Itti aansu immoo yeroo kootti haalaan fayyadamuu koo sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee sirriitti qayyabachuun koo sababa ta'uu danda'eera. Kanarratti immoo gargaarsa maatii koorraa akkasumas mana barumsaa koorraa barsiisota koorraa deeggarsi argachaa ture sababa ta'uu danda'eera jechuudha.
Mee ganamaa kaasee amma galgalaatti Saganta barumsa ke attamitta ka gaggesitu. Saati meka amma meka atti mana barumsa adatta meka atti galta meka atti kayyabatta. Meka atti mo warra kesta ua gargarta.
Yeroo barumsaa kutaa kudha tokkoo fi kudha lama irratti sababa koviditiin yookiin sa'aatii booda yookiin immoo sa'aatii duraa ganama kan barannu sa'aatii boodatti yoo ta'e ganamatti yoo ta'e mana barumsaa deemee haalaan seeraan baradhee gara manaan dhufaa xiqqoo boqonnaa eeggatu fudhadheen booda wanti hojjetu jiraatis hojjettee wanta hundaa fixee gara qorannaa kottiin seenaa yeroo baay'ee qorannaa dhumaan yeroo koo dabarsaa. Wanti maatiin koo gargaaruu qabus yoo jiraate gargaaree gara qo'annaattiin seenaa jechuudha.
Obbolaa kee meeqadha? Ati meeqaffaadha?
Mana keessatti afurii ani mucaa sadaffaadha. Anaan ol obboleettii fi obboleessaan qaba. Isaan amma hojii irra jiru.
Warri kee immoo maalti gargaaran?
Wanta na barbaachisu hundaan yeroo hundaan adeeggaru. Haati koo hojii manaas kan alaas hojjetti. Abbaan koos wanta na barbaachisu hundaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Barumsa iddoo natti dhibeen ta'uu danda'a. Kitaabota adda addaa yoo isaan gaafadhee naa bitu wanta na barbaachisu hundaan. Akkasumas bilbilaan waayifaayi na balchanii jiru. Manumatti akka kitaaba an barbaadu ittiin fayyadamu jechuudha. Laaptooppiin mana hin jira. Kan obboleettii koo ture anaaf kennameera. Anatu ittiin fayyadamu.
Gara fuulduraatti maal qayyabachuu barbaadde?
Gara fuulduraatti gargaarsa Waaqayyoo aerospace injiinaringii qo'achuun barbaada. Fiiziksii fi maatsii baay'een jaalladha. Fedhiin koo gara fiiziksii fi maatsiiti. Caalaa biyya alaa yoon argadhe yuunivarsiitii MIT joyin gochuun barbaada. Carraa eegaa gadhanii sirriitti fixaan ba'ee wanta biyya kootiif ta'u wanta biyya koo gargaaru akkan hojjettu amantiin qaba. Kanaanis qaamni hundi akka gargaaru kabajaan gaafata.
Walumaa gala ijoollee akka kee mana barumsaa jiran warra ammatti milkaa'uu dadhaban yookaan warra bara qormaataaf taa'uu jiran maal gorsitu?
Sirriitti akka qayyabatan wanta barumsaan ala jiruurraa yeroo isaanii qixaseessurraa hojiin barataa barachuudhuma. Barumsa isaanii irratti fookas godhanii sirriitti qo'atanii yeroo isaaniis haala gaarii akka itti fayyadaman qaamsa dabarsuun barbaada.
Gama kaaniin abbaa Nohaamiin kata'an obbo Dambal Gammadaa. Ijoollee keessan keessaa Nohaaminiin maaltu adda godhaa jedhee gaafadheera.
Nohaamiin ijoolleen qabu keessaa jiru sadaffaadha. Dhalootuma ishiirraa wanni adda ishii godhu barnoota irratti baay'ee cimtuudha. Barnootaan ala wanti itti bareedu tokko illee hin jiru. Ayyaana jetteen baatu, sargiidha jetteen deemtu, mana keessaa ishiin nafti yeroo barbaadde yoo dhuftee daftara biraan dhabamtu. Wanti ishii adda godhu keessaa tokko kana. Barnoota ishiitiin immoo kutaa tokkorraa jalqabdee sadarkaa tokkorraa odoon bu'iin hanga kutaa kudhanii geesse. Achirraa ishiin immoo kudha tokkoof kudha lamarratti mana barumsa jirtu irratti maqaa ishiitiin shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee bulookii tokko maqaa ishiitti irratti barreessetti maqaa qabxii 99.3 iddeeyyuu kana namni darbe qofatti irratti barreeffama kun kan ishiitti jedhee moggaase.
Mana barumsaa keessatti?
Bulookii tokko maqaa ishiitiin jira. Maaliin Dambal Gammadaa Bulook jedhame mana barumsaa shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee.
Barumsa ishee kanatti yeroo akkuma isin jettan jabaattu kana isineen maatiin akka maal gootaniif sin gaafatti?
Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf deeggarsa alatti godhamuun barbaaddu ishiin. Fakkeenyaaf maxxana karaa barnoota idileen alaa isa faan barbaaddu. Barsiisaa bira dhuunfaa dhalattee barachuun barbaaddu. Kan barbaaddu maali? Barnoota mana barumsaa keessatti kennamuu fi mana keessatti immoo anarraa wantan ishii deeggaru. Fakkeenyaaf kitaaba bituun gahee kiyya. Hojii manaarraa salphisuun gahee haadhaati. Kan biraallee immoo teknoolojiidhaan wal qabate akka kitaaba buufattee barattu akka buufattee qo'attu waayifaayi naa galchi jettee waayifaayi galchinee jirraa kanumaan barnoota ishii qabxii amma argitan kanatti dubartoota Itoophiyaa keessatti qorataman keessaa tokkoffaa ishii godhe kana 160 kan galmeessite kanuma kanaan jechuudha.
Isinii fi haati warraa keessan hojii qabdu turtanii?
Miti barsiisaadha. Barsiisaa ture. Ani amma gara hojii mootummaattan seenee. Ishiin ammallee barsiistu haati Nohaamiin.
Duraan barsiisaa turtanii ofii keessan?
Waggaa 20 barsiise.
Ijoollee baay'een darbuu hin dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu?
Ijoolleen illee akabaratat of lalu kabani immota mana barumsatin ala jiran yero bira tika kabu dendo tok of tok barno tatu kabu hojin sania matin mo jolle sa mana barumsa ko fatti gageste ta unkabu baratan ma yeje cha ola barsisa ti jiru so wajin wal kullamu kabu mana ke fatti de garu kabani hatille abanille amma dufajirti dubarton gara barumsa hoji mana ra satbisani wanta barbaadu deeggarani kanaan ga'uu qabuun jedha
barattuu nohaamin dambaliif abbaanshee obbo dambal gammadaa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomaa
isin illee baay'ee galatoomaa.
Kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
Dhaabbanni idilee addunyaa Transparency International gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseen biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbee biyyoottan tokko tokko keessattis fooyya'iinsi galmaa'uu isaa ibseera. Kanneen keessaa biyyoottan Afrikaas ni jiru. Gabaasa Henry Ridgewell namoo daandii akka ittaanutti qindeesseera.
Waggoota ja'an dabraniif Sudaan kibbaa Sooriyaaf Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here. Other law enforcement organization or institutions such as the court.
Umna policy yokan kuta ittisa dabile sira kabachisan yokin rakawan kanakamana murti yokin kama haka mata sadabalate institutioni dadabada fi malamaltumma kabu yemmu kabatan balaya kakinda e yokin rakina gochi yakka kinda e fi shiroke summange sisu ittisun wan yadamu dandawumiti.
Weerar Raashiyaan baatii guraan dhalaa keessa Ukraine irratti geggeessite haala sodaachisaa malaammaltummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyii Raashiyaa pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin isa to'annaa tokko malee aangoosaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraazil keessattis bulchiisa pireezidaantii biyyattii J.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatii amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pireezidaantichi filannoo injifatamuu isaanii irraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pireezidaantummaa irratti taleellaa adeemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana ilaalchisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni walto annafi madalli check and balance dadabata etti malammaltummani akasalpati umamu danda kanafi baranasta e baradurani yemudame wan ango sadan kama haka seratum tota fi warren sera kabachi sanu qabannu giddu isaniti angon ifatti addam bay jiracho isaratti tiye fachun barbachisa akatae yadake na kanjiru.
Transparency International gabasa sa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kana argate itti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Noorweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ataa aga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
Biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessaa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmee irratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
S Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.